countering the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference.
Annette on the beats.
Sina connection na penya chini chini. Siwezi feki na cheza kimimi. Kila kitu ni gold munajua sio nyinyi. Nititonyash kwenye mziki ni mepini. Niliacha haters, niko finesse, nikaanza mipango. Izo nileza utanikuta na Vanessa. Tumekuja kutesa mapenzi ya pendeza. Yo, industry imejawa na maupuzi tu. Wata kusho hauwezi ndo give up bro. Na kabro niambie jisikize bro. Yeah, na mashida nazi hendo kwa success kama hindi mie na dono. Anae jenga ndi anabomo. Oh yeah, na mashida nazi hendo kwa success kama hindi mie na dono. Anae jenga ndi anabomo.
Oh my gosh, it's Alex.
Oh yeah, maisha sema sema maisha. Tuangangana maisha. Sema maisha. Tuangangana maisha. Sema maisha. 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 Izi ni zile vitu wezi funzwa shule. Mwamini Mungu, now trust the process. Trust the process and have no pressure. Yo, I trust the next chapter cause God is the author. Tangu nianze kitu angapi amenitoka. Acha kunitoka, ni marangapi nimesota. Acha kusota, ni marangapi nimekopa. Maisha, sema sema, maisha. Tuangangana maisha. Sema maisha. Tuangangana maisha. Sema maisha. 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 Imesha kuwa true. Acha kujidu. Piga kituku ifikie wajuku. Sija kuja na crew. Itabidi mescrew. Imesha kuwa true, acha kujidu. Piga kitu kuu ifikie wajukuu. Sija kuja na crew, itabidi mesku. Maisha, sema sema, maisha. Tuangangana maisha. Sema maisha. Tuangangana maisha. Izi ni zile vitu wezi funzwa shule. Mwamini Mungu, now trust the process. Trust the process and have no pressure. Yo, I trust the next chapter cause God is the author. Tangu nianze kitu angapi umenitoka. Acha kunitoka, ni marangapi nimesota. Acha kusota, ni marangapi nimekopa. Maisha tu, sema sema, maisha. Tuangangana maisha. Sema maisha. Tuangangana maisha. Sema sema, maisha. Maisha. Maisha.